Ela kaze. Yeah, yeah, yeah. Ela nika 25th nazale with panga chate.
Taki wenaye nilata. Nilata. Nazivo kato kwa mashelenyi. Yeah. Upilo kisholwa ni sevezi. Mulika ni mukolo ni mezi.
Niopa kungena mujikondi baby na iwe. Nama nilipenda lama. Nilipenda lama. Niopa kungena mujikondi baby na iwe. Nama nilipenda lama. Nilipe mambucha baby.
Nose nikaona kasmailo kako. Nikumbuka date na kumana. You drive me crazy. Kaleza ni maluvana. Palichimozi chene chini vuta ine. Vintu vamene umafuna. Awe sininga kwa nise. Sininga kwa nise.
Niopa kungena mujikondi baby na iwe. Nama nilipenda lama. Nilipenda lama. Niopa kungena mujikondi baby yeah, yeah, yeah. Na iwe.
Ela nikatwende. Nilipenda lama.
Nilipe mambucha.
Yes baby. Unachi bossy lady. Mwana kashi mwusu banjewa mulete. My mission is to make you happy. I like it when you hold my finger away. You make me shiver, you make me shiver. You wena ene ni forever, ni Adam na Eva. Okay, do me a favor, defo kukupwa Eva.
Niopa kungena.